Hey, you're drunk.
It's the kids, baby.
Nashea penzi na wana Mlango wa shule kingia kusukuma Purugu mechi zuru bafana Yani wakusukuma gari juu ya bima Edela to sheki banana Cheki kwenye fonya na katana zima Amesa unirimpana maua Nikalipaga na kodi na pesa kachukua Atu sheki toto kicheche Pazushi ni wengi wa kweli wa chaji Atalia, atalia ni wewe Wishi wisa fali luti kama mwewe Kidomu pauka pakawa Ameki kama maji ya kunawa Kulia kushoto yeye sawa Akiona nocha na chachawa Kidomu pauka pakawa Ameki kama maji ya kunawa Kulia kushoto yeye sawa Akiona nocha na chachawa Kwenye foleni kwa herufi kama namba isabati Penzi ya kabana kwa pini Kanya nikajua ni tena juu ya bati Ataki kweka nyuma harikopita Savana mchano siku margarita Amesa unirimpana maua Nikalipaga na kodi na pesa kachukua Atosheki toto kicheche Pazushi ni wengi wa kweli wa chaji Atalia, atalia ni wewe Wishi wisa fali luti kama mwewe
Kidomo pauka pakawa Ameki kama maji ya kunawa Kulia kushoto yeye sawa Akiona nocha na chachawa Kidomo pauka pakawa Ameki kama maji ya kunawa Kulia kushoto yeye sawa Akiona nocha na chachawa
Yeah Ta-ta-ta-ta-ta You're so much As many as you're meeting You will be